London record.
Get ready for unforgettable mix experience. DJ Chris. DJ Chris.
Aki taka nampa. I think that I am. Cause now you are true to my
DJ Chris, baby.
Boom. Manzi sujo tishire.
Pia mimi sipendi bangi, ndo maana nikiona tu naichoma.
Ukimaliza, KO.
Wahaka dem kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam.
Ni mimi ya pop club.
DJ Chris.
Aba!
Ulivyo jeda bika uma mai. Yani wendo mauma.
Papa mo bimaya. Papa mo bimaya.
DJ Chris, baby.
Hey, yo, Tron.
Are you nice?
Eti ni memlambisha, ananambia chumbeza.
Chumbeza.
Tena nikizidisha, ananambia koleza.
Koleza.
Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza.
Ongeza.
Japo imethibitishwa, ila itampoteza. Ikipanda ni bala, ikishuka no hatari. Asijepata madhara, akaikosa na hali. Ladha yake msala, shira ya kizanzibari. Na misi mjimi wala, akitaka nampa. Ai sukari,
nampatia.
Ai shuga sukari.
Kula!
Your
trunk. Are you a
liar? Eti nimemlambisha, ananambia chumbeza.
Chumbeza.
Tena nikizidisha, ananambia koleza.
Koleza.
Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza.
Ongeza.
Japo imethibitishwa, ila itampoteza. Ikipanda ni bala, ikishuka no hatari. Asijepata madhara, akaikosa na hali. Ladha yake msala, shira ya kizanzibari. Na misi mjimi wala, akitaka nampa. Aisukari,
nampa.
Akitaka nampa. Akitaka nampa. Aisukari,
nampa.
Aisuga sukari,
nampa.
Sukari,
nampa.
Aisuga sukari,
nampa.
Sukari,
nampa.
Sugar sukari,
nampa.
Sukari,
nampa.
Sugar sukari,
nampa.
Close your eyes and open your mind. Come into my world. This is the world. This is the world. I'm DJ Chris.
Na kilianja. Ju mjasifanyi ajizi. Na mjazi aja. Ju jana vitanga wizi, yeah. Baba chanja, yeah. Chukua vyote chukua. Vitafune nganja nganja, yeah. Chakua mwaya chakua. Ujibusti na karanga, yeah. Tuliza na kitumbua. Ila jiadhari na majanga we. Usije ukaugua mana. Ikipanda ni bala, ikishuka no hatari. Asijepata madhara, akaikosa na hali. Ladha yake msala, shira ya kizanzibari. Na misi mjimi wala, akitaka nampa. Aisukari,
nampatia.
Aisuga sukari,
nampatia.
Sukari,
nampatia.
Aisuga sukari,
nampatia.
Sukari,
nampatia.
Sugar sukari,
nampatia.
Sukari,
nampatia.
Sugar sukari.
Leo lazima nipatikane,
okay.
Na katasta ama kane, pewa tupo si lambe lambe, wapiche seko pande gane, ngango,
hey.
Whiskey, hanjam hanjam mingi,
hey.
Mina taka joni teke toto, na msupa tulewe hadi kesho. Shots, Camino, Bodi, Bodo, Chapa, Toto, ukimaliza, KO.
Leo nipo out, nimekuja kutesa. Kesho siko job, nikulala fo fo fo. Waiter leta drinks, tunakunywa kumaliza. Usione hivi tumekuja na pesa. Pewa lewa
lewa
pewa
na si ulewa
lewa.
Mr. Romantic Mbosokani Mshe Dede kutoka WCB Wasafi. Unangalia mix za VJ Chris.
Pole dia ex, mweza konipo salama, eh, salama.
VJ Chris mwenyewe. Ugojia,
acha niseme, niseme dozi meningia. Baby, jeteme, jeteme. Hapo hapo shikilia. Mwaego ndo penye, ndo penye. Oja subiria. Baby, niheme, niheme. Terevo moyo wangu usinipeleke puta puta.
Puta
taratibu mwezangu penzi njia yenye matuta.
Tuta
amepinga, nimepinga penzi ya mwezi futa.
Futa
nakula kwa raha zangu nyama mpaka fupa.
Fupa
kisura cha upore kama mama yangu.
Da la la
unifunde kwa mkole uwe somo yangu.
Da la la
ubetuli sosomone chuzi kwa matandu.
Da la la
nile bungo kwa kidole mambo chambu changu. Baby you make me
you make me fall in love.
And I go tell my mama
you make me fall in love.
She know like you got nothing, but she go jump on me. She give a kukuba. Walk up on trust and my demon. Till I let me go, she come no kukuba. Baby make I give you solid. Make I even mix up. Dale and I walk out. Hey, wait, let me tell you. Feeling da 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 di da 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 da
da. VJ Chris, baby.
This is VJ Chris.
She no like he got a naughty, but she go chop him if he give her cuckoo. She no like he got a naughty. She no like he got a naughty, but she go chop him if he give her cucumba. Walk up from Transamati. I like picking, shake a little locumba. Baby, make I give you solid. Make I even mix them with a lay and I walk bow. Hey, wait, let me tell you. Then you tell you, she de feel and da, 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 di, de, da, da, de, da. She de feel and da, 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 di, de, da, da, de, da. She de feel and da, 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 di, de, da, da, de, da. She de feel and da, 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 di, go, yeah. She said infinity, 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 infinity. She said make a put it in, make a put it in, put it in, put it in. She said infinity, infinity, infinity. She said make a put it in, make a put it in, put it in, put it in. Oh, I don't wanna, I don't wanna. Live my life for you, live my life for you. All over the news. All over the news, only God now, you know the kind of thing I do, the kind of thing we do.
VJ Chris,
when I thank God, I got the lead. Say God, no, on God the lead. Oluwa now ain't comforting me. When these people they combat me, when I thank God, I got the lead. Say God, no, on God the lead. Oluwa now ain't comforting me. When these people they combat me, this why I die sometimes. Little Henny and Ice. Make a fitty cool on my mind. Make a live this life.
Oh, la, 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 la,
for a bullet. Body's big party inside my abule. I went there with my best friend Kule. Kule they there with his girlfriend Shile. Ghetto girls them they like Takasufi. So many pretty girls they inside my mule. I just the one that say which time party yeah. Everything yakba, everything day. Ah, Oje, I get many girls with them they come from away. AJ boys them they like to throw away. Almost he go be. We just having fun. We won't carry on. Crazy guests like make the stallion. But my girlfriend they yeah they turn me on. That's why I hold them tight. Hold on, Jaja. Hold on tight. Hold on, Jaja. That's why I hold them tight.
I'm super.
Ni aje.
Niko na talent.
Kagani.
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mbaya.
Okay, keti chini, geuka hivi, wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitowenda kuchapa na hiyo mimi. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, yeni mbike block, tupike sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Ndakutoa stress na nikupungu vyenyeke.
Akademi kazuri joka kofero. Sham sham kinyam kitam tam. Shuka nangeo siyezi menda takapedo. Demi kafu bika napenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu gangang. Imebakisha angu kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo.
Run the record.
London, tearing up the decks and rocking your world. Rocking your world. You're in the mix with E.J. Chris.
Haka kademi kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nangeo siyezi menda takapedo. Demi kafupika napenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu gangang. Imebakisha angwe kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele nanderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele nanderemo.
Shereni meja tumekujadi na tamba. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndo rende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama kedandruff. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap snap sana de kujiponyo.
Kademi kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nangeo siyezi menda takapedo. Demi kafupika napenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu gangang. Imebakisha angwe kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele nanderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele nanderemo.
Wese sabuni ya roi inafanya nini kwa mbubash. Na wekia minyoo na kata maji kinoma. Penzi mwanga dingonyo kirudi kwa shimo. Luku ni fly dingoi na piga simple stivona. Nuwa sijali, sijali kwa unachali. Neza pita na wewe bila tatafadhali. Deli niko majani, mbuzi yuwa angani. Munyonga taitu za manki hapa sidani.
Haka kademi kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nangeo siyezi menda takapedo. Demi kafupika napenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu gangang. Imebakisha angwe kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele nanderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele nanderemo.
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent.
Kagani?
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mbaya.
Okay, keti chini, geuka hivi, wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitowenda kuchapa na hiyo mine. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, yeni msingese. Mbike block, tupike sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Ndakutoa stress na nikupunguzie nyeke.
Akademi kazuri joka kofero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nangeo siyezi menda takapedo. Demi kafupika napenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu gangang. Imebakisha angwe kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo.
Uvi upo singo amo shawahiwa. Mendo na mitindo kama Rosie Huntington. Shafuni hizo dimples azijani acha salama. Mama ulivyo simple haujapaka mascara.
Sinasema kivesi anata pimpo.
Defu yake shingo Juno kama city ya Lincoln Macho yake kama ya chingo
Cause you're beautiful, mama Inaomba tujua, ane Bede tuona, ane Uwe na tufa, ane Uwe na tupenda, ane Cause you're beautiful, mama Unaomba tujua, ane Bede tuona, ane Uwe na tufa, ane Uwe na tupenda, ane I guess I'm in love, in love with you I guess I'm in love now
I'm in love with you. Olivia Jada become my mind. Olivia Jada become my mind.
Pull up the tune. Pull up the tune.
Yep.
Yeah, Bob.
Classic music.
Sounds
by
Abba.
Olivia Jada become my mind. Anyway, no my It's a really waku shangai. I'm proud of you, my woman.
Me so go pee. Money and the moyo bambio. Nakyo meki, I'm kira wa fagio. Oh, oh, fagio.
Eh, eh,
fagio.
Oh, oh, eh, eh, eh.
You make a man wa 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 wa. Woman, why you do me la la like that? Make me sing na 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 na. She got that beauty kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi yadanganye usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukae ndani. Yati kushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesarenda. Sina sera, sina agenda. Sina pa kwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa
brenda. Because of my mind. Yeah, you ain't doing my woman. It's a million waku shangai. I'm proud of you, my woman.
Me so go be Wani endi ye Wa moyo ba miyo Na kyo meki Na kia wa fagio
Oh, oh, fagio
Fagio
Magic's anger on me
Pia mimi sipendi bangi Ndomana nikiona tune chomo Ini kwa shua mpaka limu wa minisoma Industry na virusi mba, ino ni noma Domana sipendi wasani wanangoma zimehiti Ila wengi wanabebo na biti Wanalipa mapresenta ndo kwa air za ripita watu fiki Hakia mungu wanifiki After hii watajua talanta za toka kilifi Siki buri, si, ukweli ndo nasema Nifenye underground atuskizi tukitema Kila saa tuko chini, hakuna siku njema But we hoping for the best, kila siku domba mema Amen Kilichobaki ni sala Na kumbea wanodani tunachokifanyo fala Wambieni yeah Tutatoboa tu inshallah Mana baraka siza anazo zitoa ni Allah Sakubana wakabane mambo yetu wa shindikane La masolja tuko ready vita ngwapi tukapigane Tangu jana si vijana ndoto moja tupambane So we never gonna quit
Rich kids of bamboo
What to play underground to party pay Freaky time PRCC mambo yawe okay 23 na sina J's on my fideli na pray Ule mezaa mle mgoja wa hip hop is on the way Soja nile kubali kukufa mission Nimefata salari na makomission Uwapa habari na more vision Nasiogopi mtu Hata kama Paul muite Na niko solo kuna bandi Sober mind hakuna tungi wala bangi Nyima king bila crown makabi bila bandi Mulizeni mpaka Regan goma zenu azini dandi Mainstream dona ingia bila hodi Na wambia I don't fear nobody Marapa meni shinda tuna body Key player neza mpa paskali tokodi Anejamine atoke na saki mtu atete Atanya shinski anajua na mogo pa mungu peke Waje wa wili kapoze Neza baton paka che na jamine I'm going win That's my thing Mwana karo mendo Sick rapa na shinda na virusi Na less baro kibao kanli songwa na msusi Wavy flow Na leta El Nino maususi Marapa rashara shankamba metoka urusi Dila sani korido Zila zimo ni pespido Mina speed fire fire Kade video na wa motherfuck rappers Na nachoma mpaka ego Na sifosi niko evil
Hakuna siku nilikopi migos na na take off weza dani ego na mistari moto moto ta shetani uniona evil.
We achana chapo kwa leo. Tukingoje the second press, just digest you. I'm out.
Close your eyes and open your mind. Come into my world. This is the world. This is the world of VJ Chris.
Ile siku kila kitu wenda poa. Rent umelipa, stimu umelipa. Demana nooks, ametulia. Ako kwa mood. Ile siku kila Ile siku kila kitu wenda poa. Rent umelipa, stimu umelipa. Demana nooks, ametulia. Ako kwa mood. Kila kitu wenda poa. Then tumelipa, stimu umelipa. Demana nooks, ametulia. Ako kwa mood, anakupikia. Fudiki iva, ashapakua. Asha niuliza, inatestaji. Nisha mwambia sunge ka spice kiasi. Akijam na mdanganya iko poa. Anadai twende out. Na mwambia badilisha basi twende. Akivaa na kazi kabla nitoke. Okay, umekala crash. Iyo top na yomini, kwangwa si match. Ana jam, anajishika kiuno, anantolea. Mwasku get kila kitu mufanya, u appreciate. Oops, ulimi yangu kulikuwa na amani, sasa nimeleta tabu. Hey, ulimi yangu, unilete ya noma tu na kuambia. Hey, ulimi yangu, unilete ya noxi tu na kuambia. Hey, ulimi yangu, unilete ya noma. Nisato jioni around 3. Nilikuwa kwa stage na tekea tuma 3. Demali nipita kasmama kando yangu. Badai kidogo niko na wase watatu. Wakasmama kando yake. Hakuwa nasikia kiba kwa kibeti yake. Nikawika wezi wezi. Kidogo wakanigeukia mimi. Wakanishika mashati wakaniangusha chini. Iko iko wakanipiga mangumi makofi. Wakanikanyangia chini. Mmoja kanikondolea macho. Kijana spingino fikirie maneno yako. Watu walikuwa naangalia. Kuna kitu wanafanya na wanacheki na umia. Mpaka ule dem nilikuwa nasaidia. Nika wish ninge nyamazisha ulimi. Kai ndio kusaidia. Tena si mimi ulimi yangu. Unilete ya noma tu na kuambia. Ulimi yangu. Unilete ya nuksi tu na kuambia. Ulimi yangu. Unilete ya noma.
Mavu on the beat.
Yeah, yeah.
Bazen.
Dante,
kafa sauce, nindo sauce, nindo boss, nindo. Kojo kileta na kimbichwa. Moro na jigweza kuwakisha. Pogi nongoja kutapitisha. Sorada safisha. Bada dande mambo kuisha. Pavo juu ya beat unajua.
Cheza nika unakuna kichwa.
Kona penda gama mtoto.
Cheza nika unakuna kichwa.
Kimok, ula la la, ula la la, kwani wajui joke, ula la la, ula la, asalama le, niko mate, te, ataka ni trap, tuko na bed, bed, neza kamle, le, ataka ni beb, wagwan badman bablikan, nataka yonduru ataka sifam, ilani ni caption na ikwagi fan. Kuna kisplashing kama dam. Bam bam, tiki tiki bam bam. Beti mneda kuimbia mbaka reading. Keeping gifty, tiffy. There's a meeting in my bed. In my bed.
Cheza nika unakuna kichwa.
Ula la 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 la.
Unapenda gama mtoto.
Wa.
Cheza nika unakuna kichwa.
Mini boy ordinary. Tukipata na kwa chomu sini hande. Jina kubwa kau juu isi usare. Msupa nta kujengea di palace. Weni mrembo na kulaga nini ngware. Kauna dahi nta kufikisha kitale. Road trip usijali nina license. Ushani teka wa like a fande.
Kuna kichwa. Kuna penda gama mtoto. Teza nika unakuna kichwa.
Wow, 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 wow
posh underwear, I swear. Madush kuzimada na kiguto na kifea. Makwela kuwakunywa dizen wezi compare. Si fair, vile masoshuni kwa milia. Ukimada tokens italia TTT. Nina mandugu wapo inda sika miti. Nisema kabla fadela niandiko kwa ofisi. Heri nikachora ne matatu kwa mati. Esu nikatikie nkweke. Ndani andege tuse pepe. Kuja solo bila rende ende. Niku spoil na usime pembe.
Tizeni kona kuna kichwa.
I've been counting my blessings. When God say yes, no man can stress. Hey, man tell the truth, man don't lie. Wezi kutembelea kiatu changu kikufai. Hey, kila mmoja anapenda kufurai. I take myself, I'm doing fine. Nataka kuishi milele, I don't wanna die. Smoke cigarette, drinks to refresh mine. Waiter, waiter, waiter. Ongezea another round. Waiter, waiter, waiter. Nataka another round. Waiter, waiter, waiter. Ongezea another round. Waiter, waiter, waiter.
Tushazoea mpenzi wangu mbaya. Kwa nina wawusu shepu ya kebaya. Ivi na wawusu mtangaji malaya. Waina wawusu nini wamekusa papaya. Na wakahu lazima wachuchuma.
Kwa mengia chakike.
Ewa
chakike. Kwa mengia chakike. Chakike.
Kwa le.
Kwa mengia chakike.
Kwa penzi letu
chaki,
lazima wachuchume
chaki,
kwa penzi letu
chaki,
chaki. Yo, yo, when I need to platinum, diamond, chibu and gold. All the way from down the city, Tanzania. And when I need to go up and skin, VJ Quest.
Chumba ni enesi, unipatia panado. Wajenga za mesi, na mashuti ya Ronaldo. Yani, ndani ni kingi ya tu.
Anachukua, anaweka,
wa kwenye gari anachukua anaweka iwe jikonyo varandani anachukua anaweka wa
doze doze doze
anachukua anaweka
yani pale salama choto toale soji pepe oya kongo choto toale soji pepe
oye mose kunambi
jipepe
moringa domo mo
jipepe
oya mama dangote
jipepe
doni fumwe
jipepe chu chu
jipepe
chu chu chu
jipepe
ani chu chu
jipepe
chu chu chu
jipepe
nase nase Joseph Bertier
nase
Kaya kaya musa
Kule
Fukama
Fukama
Mwana
Fukama
Fukama
Mwana
Fukama
Fukama
Diamond
Fukama
Fukama
Kwata
Fukama
Papa mo bimba ye Papa mo bimba ye Papa mo bimba ye Papa mo bimba ye Anyata katura kukakate alubakate Sipa ye
Yes Shwazi matata
Chuma 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 chuma
Akukakate alinga katura alubakate
Sukuma,
yes.
Adolfo Mute Bachila Mwina
Papa Mazuma Papa Mazuma
Joseph Kusaka
Papa Mazuma
Zodwa
Andele
Mbazuma
Dar es Salaam Mbazuma
Ankosham
Daimon Mbazuma
I
Unaumina we, unaumina mama amina. Mama amina we.
Yeah, what's going on, Mombasa? I go by the name of the creme de la creme, the best of the best, the top of the crop, Africa's number one, and you know what it is. I'm hanging out with VJ Chris right here. Why I say
I want it.
VJ Chris, so see you. Hey man, say jua kali hapa na tulevana na mtu wangu wa nguvu VJ Chris ananipatia magenge magenge
tafadhali. Yeah,
we VJ Chris vikarakara be una hukubamba girigeri. When you name it, sit like anywhere.
Anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Jumamosi kakesha analewa, Jumapili kanisani
anajikosha.
Eti sipendi vya kupewa pango analipa shabani
anajikosha.
Shoga jana nilinoga na nywele yako umetisha
anajikosha.
Nimesha rudi na oga iyo nitairudisha
anajikosha.
Kwanza hata usitume tena tayari nshazira
anajikosha.
Asa baby ntakula nini ziri kwa ganyasira
anajikosha.
Besi bichi makelele bwana nimehama nipombweni. Tena huku ni baridi sana uhitaji hata feni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Asa lele 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 lele
lele lele lele lele lele
lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele
Hits DJ Chris, the DJs and other DJs' girlfriends listen to all the time. Keep your ears nice open because you're about to go to a whole new level, a whole new level of entertainment. Get ready for an unforgettable. Yeah.
cementi
ngongingo
kama lina donda donda kitenesi
wawisha
nisha migu jibenue kwenye picha
ngongingo
kamepigwa pasi kigodoro kina usika boshi kwini sancho kapachu pachu vipi la menina wamwijaku nampenda
anangongingo wawawo anangongingo wawawo nampenda anangongingo wawawo ngongingo wawawo nampenda anangongingo wawawo ngongingo
kamas
koja kwanza ni dange dange mambo ya kuwa na mpenzi
bado sana bado bado sana bado bado sana bado bado sana bado
Mr. LG
bado sana
koja kwanza ni dange dange mambo ya kuwa na mpenzi
bado sana
nimezoea kwa mpalange eti unipeleke mbezi
bado sana
kutega unatega ila kupata masponsor
bado sana
tatizo nje shega ila ndani kujiosha
bado sana
kwa mgosa kukaya hebu kuwa na haya
bado sana
tulikutoa sigimi leo najiona wa ulaya
bado sana
kamna sepa sepeni mikurudi nyumbani
bado sana
kamna kesha kesheni tijizaka imeisha
bado sana bado bado sana bado bado sana
na ulisa mechoka
bado
mechoka
bado sana
mwanangu mechoka
bado
mechoka
bado sana
ai ako kama choma tatu sijione posi
bado sana
ukajishepetua kutuletea mapozi
bado sana
kuvipia vitatu ndo wetu ni ngoe
bado sana
niache kula batati
ngoe bado sana
wanasubiria
bado
nangote kufulia
bado sana
vinyimbo ataimba ilo wa kunifikia
bado sana
atikisa kigali ndo watu salimi
acha
ndio mana demu wake wanamnani mjomba chumali kachinja mangombe anizidi kwa kiti
acha bwana
chajabu kazidi ubonge ila kwenye muziki
bado sana
kamna sepa sepeni nikurudi nyumbani
bado sana
kakukesha tukesheni au mizuka imekwisha
bado sana bado bado sana
nauliza mechoka
bado
mechoka
bado sana
mwanangu mechoka
bado
mechoka
haya tumpeleke msobe msobe mwanangu msobe msobe tumpeleke msobe 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 msobe
kushoto
msobe msobe
kulia
msobe msobe
kwa mbele
msobe msobe
kwa nyuma wanangu na warudisha totoni
wapi
kulo totoni
wapi
wapeleke totoni
wapi
kulo totoni
satwende yesa 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 yeah
yesa tena
yesa 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 yeah
bado kidogo
yesa 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 yeah
ya mwisho
yesa 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 yeah
come slicer
Chris
apo tu apo tu apo tu apo
yeah
apo tu apo tu
apo Uhuru Gardens tuko jaba wengine wako miti zetu ni majama zenu pikipiki leo tunaenda kana beba zigi mingi kakuna mamadam beba sidi mingi ni mimi hapo back left
DJ Chris DJ Chris put some respect when you mention my name we ain't stopping till we see heaven on earth
yo what's up all the way from Tanzania it's my one summer baby yes now watch mix colors of VJ Chris
apo tu apo tu apo tu apo
yeah
apo tu apo tu
apo Uhuru Gardens tuko jaba wengine wako miti zetu ni majama zenu pikipiki leo tunaenda kana beba zigi mingi kakuna mamadam
apo
Uhuru Gardens tuko jaba wengine wako miti Gardens tuko jaba wengine miti zetu zetu ni majama zenu Uhuru Gardens tuko jaba wengine wako miti zetu ni majama zenu pikipiki leo tunaenda kana beba zigi mingi kakuna mamadam beba sidi mingi ni mimi hapo back left paparazzi
wanaifanya ngumu kufanya sherati. Nakumbuka kabla nifuge manati, nilikuwa na wakunywa na ile koloni ya Versace. Squeeze a back seat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mele naona success, nafunga hat trick. Mindo the chest kwa icho itisha hapik. Tangu tuingie kwa imchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Dance to sijali, aduku judge. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Tusijali, aduku judge. Apo tu, apo tu, apo tu. Dance to sijali, aduku judge. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Tusijali, aduku judge. Apo tu, apo tu, apo tu.
Linda gata mbaka chuo kiku. Downtown kwa my cheese na my sister do. Miko na juu, apo vipi.
Apo tu,
apo vipi.
Apo tu,
apo vipi.
Apo tu,
apo vipi.
Apo tu, apo.
Kuchagua mdomo ukasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Chuchumia kangaru kisema tuitanga weubani fukizia pambetu ukisungushia shanga inashuka inapanda chini juu nishatafuna karanga asa chumba ndo kiwanda watoto tu yeah, yeah. Number one
hata size yangu, yani nalioga soko nawa. Filimbi nitapuliza, kuita ndege waje, raha zimefululiza, kwako natokaje, hadi bububu umepitiliza, tuko kwa bibi paje, taratibu naniliza. Tulivuruge varanda, chimeneza kunengua kwa ngwaru, nikienda ikitanda, shuka za maua uwa ya maru. Kisha tukonge na fenta, mambo ya kujizimua na papa. Nifunge upande kanga, papu juma we kwaru, kwa kwaru. Oh baby,
ni bahati tena mtoto wa mama. Na unasikiliza mix kali za V, J, Chris.
Wana komenti, iza tuta na wacheki. Wanadai, mtachana tu. Wana komenti, Chibu Nazari walideti. Ata nyinyi pia, mtachana tu. Kunyi na munji hera kusimu nange tata ukoze bingi sura mama urembo kwa fezi nilikutafutanga kama shiringi ombi la kwangu ni ahidi minawe milele sije tengana ya shinde maneno ya wale wana usema mtachana tu
mtachana
tu mtachana tu mtachana tu mtachana tu mtachana tu mtachana tu.
Hey yo mambo vipi, it's your girl Andasa Dasa chilling with 001's finest VJ Chris Awote.
Give me positive energy. Me, I can't ever, ever leave you for nobody.
bad for you.
Konando, tukiwashe tupepe, tukate maji leo tulewe, weba zucheza kama wewe, meja cheza kama wewe.
Niko kalif na shikisha, na mamorio tukichoma shisha, kuna wale usukisha, wale mademu jifanya gama diva, kauyu wabana ringa, na izo lips nikana piga binja, bade na jiste farawe. Wale wamebaki tupige shere. Manze karado kiwadunda usilewe. Mafisi wako ready msupa nyemelewe. Ukiwadunda ni ubebane, ama ubebwe, ama ubebewe. Ukiwadunda ni ucheke, ucheke shane, ama uchekelewe. Yo manze zimiriete, ah, na kwambia zimeshika. Na kuta ni na shash, ah, na niyako na rizla. Minasikia kukiseti, tukisikiza masisla. Leo watu ni walewe, bazu niko na pesa mingi. Ule ni mse wa mayai, muwite umwambia gonge mbili. Ndio nijenge mwili, nikiteka msupa, nichezeka mimi. Yo, wacha nchezeka mimi, uchezeka wewe. Tutafute ya mzinga, manzejo tuchange, tulewe. Tulewe, 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 tubebwe.
Fom, manze sujoje shere. Leo tupige kelele, rauna jipo mwenye. Nasuni jamo konando, tukiwashe tupepe. Tukate maji leo tulewe, weba zucheza kama wewe.
Tearing up the decks and rocking your world. You're in the mix with DJ Chris.
Ladies and gentlemen, introducing
Jackals.
First let me tell you, I can't always to see you.
Afacha, y ahora era ñalo chandi, que no era ñalo
jiko na machani Wali wabanchu nyamu bije visibu Nga wagala ngueve mumirima Basi we right now utope
Wate maredio na runinga Nikaonekana kuwa bingwa ila wapi bado Nikashauriwa kwenda Pemba Umezima moto kwenye kinga Yote kwa kufunga na kuomba ila wapi bado Maneno ya kukatisha tama Kute na fuma ila nalala cha Kasuku alotumwa na cha Leo yuko wapi Amokwe superstar Uwapo walo nshika mkono gavana jo Kakangu kipenzi gets Asusu nila Maneno na minongono kaze niro Msijali kwenye msiki kuna madhila na you are Monitor kwenye zege Tanipandisha ndege Maisha ni atua Yapo love second neck Ila mungu ni bebe Inatuma barua kwa ndugu zangu Walota nino tayari nimetoboa Badu zina nirarua shida zangu Maisha kwenye safari siyo poa bado Ningali natemea bado Sijuchuka nelekea mimi bado Pole pole nachechemea bado Wow 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 bado Ningali natemea bado Sijuchuka nelekea mimi bado Pole pole nachechemea bado Wow 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 wow
Hata session imepata man ile kimungu mungu Bado lipi bado kavu yani kiuchungu chungu Labda ni gundu au kisa labda ni ngumu Labda humu napopita sipati majukumu Mnakuza talanta mkwapi ama ndo story ya kujuana Au nandika sana au nataka nswaimbie vya mana Kuroga ni meshindo mziki na ndumbo na lana Au nifanye kiki doneze kujulikana Hapana lowa tuma lichelia kurudi Shoka lijakata gogo japo nimetumia juhudi Saa zingine inanishia mpaka mudi Shafikiria kuyasha ili niende kuitafuta kazi Sikutaka kuamini kusikika dijiji kuu Mambo na connection na promotions iko juu hivi mpaka lini Tunakosa wekezaji na kulala njana kutofaidika na ichi kipaji
Wingi wa masikitiko Omba omba kwetu sisi ni mwiko Aye, abu asa haukiko Ndoka toto kapateka sisi muko Hivi ya makweli kaya kiliti mamu Unakwezika moyo unatapasamu Na purisi kinapatu veja kwa samu Ila kile kikula chunduku wa damu Kukatoka tuwa mapanga kufungwa nyororo Kila yote naridhia Sio ni dalili za mwanga ila giza totoro Asubuhi imekaribia Minatuma barua kwa ndugu zangu Walodani na tayari nimetoboa Bado zina niraruwa shida zangu Maisha kwenye safari sio poa Bado ningali natembea Bado sijichuka nelekea mimi Bado pole pole na chechemea Bado oh, 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 oh.
Sexy mama sita, koka pia ganja shilina pita Senyorita si umeniita, pepeta majigi chuma lina pita Indua michezo kama loto loto Leo tupo geto na watoto toto Saru na madini ya ni moto moto Ah, Kisima, kisima Misitaki kisima Alima, alima Leo nina njembe na lima Katoto kameiva embe dodo Yani katamu chapo dondo Natamani ni mpige hata mboko Hila napenda kushika iki boko Gona, gona, gona Katoto gona, gona, gona Gona, gona, gona Gona, gona, gona Haya gona, gona, gona Katoto gona, gona, gona
Kama vita wale unanimaliza nyuki nita
mama sita. Kuna wadau pale wanataka kubisha, lakini simba lao lipo ndani linatisha. Nimekupa tiketi nimekukaribisha, hata ukitaka cheti na kuongeza visa. Yani unakula keki inonja kama pizza, unararua tu hakuna kubakisha. Pale nikianza madini anatamatisha, mpaka waga na tensi baby unachoma picha. Yo ni papens mpaka nimefura bicho, sikuizi waga na ringa cheki luku napigishwa. Mina lishwa, mina vishwa, na kisimama kutembea mina pishwa. Ndani ya mapenzi mina bembea na wika, mina kumisi baby gona, gona.
Niko na kidungi kwa toja naeza kikok. Chok, chok, chok. Niko magazine. Lies no gyu manki minja mwangushia kwa scene. Kosta taki ngoti maybe ni wachi yange scene. Mudoski maramse ni wachi yange jean. Leo skuli kwangu na kulakani mezid. Ako skuli kwangu ima praki zote za kem. Jen, konu napenda deal do na pen. Shame on you, nisha kutowanga game. Same on you, what you did on the men. Nimeteka mokoro flying like hini genocide. Kutepa makoro jini nyanya sai. Epa wasoro juni kam sai. Sepa machom kana nukia mandom.
Shika usiwache ishikilie.
Shika
usiwache ishikilie.
Shika
usiwache ishikilie. Na maruka nipeni shikilie.
Shika
usiwache ishikilie.
Shika
usiwache ishikilie.
Shika
usiwache ishikilie. Na maruka nipeni shikilie.
Ninavonesa nesa chungali sije dondoka hilo. Unavonyonga linasimama ganyoka hilo. Nipeni kuseni dario bade. Nipe mshale kupe mate kupalilio male. Unavosho na unanibamba daddy. Akionai unanibamba daddy. Unavyo kata unavosheke ya badi. Akionai unavosheke ya badi.
Sticky si wiki kona inti na siki. Hatu na story na viki. Habali niki na miki. Na spin carpet nikifuta madao. Pain kwa kheri nikikuna kahao. Whenever, wherever, popote taweza. I don't care, hata kama tuko na haters. We have fun, baby girl, leta kuleta. Leta kuleta, leta kuleta. My boys wako rada well, leta kuleta. Na sip, sip na mada, cheza, itacheza. Ni roll, ikishada, ni kupe kulada. Ni spin, squeeze tu. Kama commander, ukifreeze, na seize tu. Kama mshamba yo, stack location, kama map, nipe beats. Ni spin, card, DJ na mix. Yo G style then in taku fix.
Shika usiwache ishikilie.
Shika
usiwache ishikilie.
Shika
usiwache ishikilie. Na maruka nipeni shikilie.
Shika
usiwache ishikilie.
Shika
usiwache ishikilie.
Nawe vera ni nani?
Toto bitch because of
you. You're such a man, knowing I don't like it.
Mwana na nitu kananga baby. I don't like it. About it. Ukini cheki juna dem, una perepe. Unadhani minta mpasekete.
Ukicheki dem, una perepe. Unataka jubu mpasekete.
Dagi dagi, dagi dagi. Niwe malobu, malobu, malobu.
Baby una hanya, hanya, hanya. You're not my love, una hanya, hanya.
Oh baby, my heart is bleed.
You're such a liar. Show me the blood, oh.
Ukini cheki tunade, una perepe, una thani mintamba seke.
kete.
Ukicheki jam una perepe. Unataka tupo mpase kete.
Thank you, thank you, thank you, thank you. You have my love, my love, my love.
Baby, una hanya, hanya, hanya. You're not my love, una hanya, hanya.
Oh, baby, my heart, definitely do.
You're such a liar.
Tell her, baby, you know me better, so please don't worry.
Hey, she like my swag, of course I'm young. Yeah, 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 yeah. And I know how to play with my tongue. Oh yeah.
My baby, she don't need it, my pepper. She got her own, she got her own. But my baby, I go be undertaker. She's not alone, she's not alone, nah. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do want nobody.
My baby, she do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She do want nobody.
One time for my baby, two for my baby, three for my baby all night. One time for my baby, two for my baby, three for my baby all night. When I dream of love, when I dream of love,
DJ Chris, Chris,
you should never
Chris.
Forget. Oh, when the one go chanda na na, shani take a mateka. Unani butterflies, kila time niki kuwaza, taking me na fantasize. This love is all I want. Unani butterflies, kila time niki kuwaza, taking me na fantasize. This love is all I want.
Yoni King Kaka na nikona VJ Chris, the street king, keep it locked, car wagon, kubwa.
Utanipata na warish, utanipata niko jaba, utanipata niko beast, utanipata niko, utanipata niko, utanipata niko, utanipata niko, utanipata niko. Utanipata whiskey, hapo kando ya rive. VIP kando ya
VJ Chris.
My lady kajide. Wait a letter Remy UCD.
Utanipata na OCS, tunakata maji yes. Leo hatutaki mabi yes. Na mangiao some pepper KBS. Rada Johnny safi na tutumi GPS.
Utanipata na ma CEO. Tunabonga nyingi do.
Tunabonga madili Johnny kikupata utahitaji madili do.
Utanipata na warish. Utanipata niko jaba, utanipata niko bis, utanipata niko, utanipata niko, utanipata niko, utanipata niko, utanipata niko jing, biggie jing, nime chill in my area. Leo niko free siko wera, ngepa iko juu ni uera. Mwoni mresko dera.
Leo niko jing, nime chill in my area. Na tuko drinks na mavela, piti dali na chibela. Na wale wameketi basi gera.
Amsha bana usikalie kitako. Itabia tulianza kitambo.
Ata ukinikalia chapo, jua leo utapata kichapo.
Utanipata na warish, utanipata niko jaba, utanipata niko bis, utanipata niko.
Hey, hey, Sugar Nandi, aka hey, the African Princess. Now, this is my mix of VJ Chris.
No, no, here, here, this, this, this.
Aye.
bongo the watu na vitu joa na hakuna zangu zinishika zinonesha gama tua tua napenda mangoko wamebeba manyagu na roro sake ngine kakuwego shodo wakwa
na ni matoa alafu ni makua kwa na ni matoa alafu ni makua kwa na ni matoa alafu ni makua kwa kusuko kuseso alafu tukutokwa
Kaza, his family, get together kwa bed, your story tumekata, maboy wengine blanda, wata kukulia mama, na kuchekeshe sana, madem madem, madem wa siku hizi, wana machali wengi nilichapa moja juzi, ika ingia ndani, dive.
Nairobi, yule na kubea, pia na libea. Ananiletea, wanakula fea, sote tunashea, ogopa sana.
VJ Chris, straight out of county 001.
Ananiletea, ananiletea,